Premium. Was it Snares?
Yangu kusule mbekete Kemu jende ndaka uva mpongo yangu ya kaji swa denkete
Ndaka higo mate kete utaliliwe ona lila musekete Na embu otega marimbo batega menda babaka hindu kushikala
Headbang.